Sukile baba Isinto masizinto zonakele baba 2017
Wana
Slero the main Slero the main Shila all over baba Sibangele isicelo
Bani nalona namani ukhuluma manga Sasimkhuze etyaleni wabengena esoleni Uthi ngiyekele mina ngoba ngivela kayi-one Uze ngithole etyaleni manje sikhuze etyaleni Ubani nalona mani ukhuluma manga Sasimkhuze etyaleni wabengena esoleni Uthi ngiyekele mina ngoba ngivela kayi-one Uze ngithole etyaleni manje sikhuze etyaleni Ubani nalona mani udlala kamandi kanjena Ubani nalona mani udlala kamandi kanje Ubani nalona mani udlala kamandi kanje Ubani nalona mani udlala kamandi kanje
Gege legege noma umuntu kabani yizwa ngicazwa yiwoke yizwa ngidlala kini lobo ngile kakuye uzohlangana nami manje imali ekhulume kanje lona ngimthatha usukhuluma amanga mese ngikhulula isigqoko yiza khiphe etshwaleni yiza shisha etshwaleni engigibele ingudi uma ngifasa amabhudi nani lana alitholi uzogibela ibhudi na ubani nalona mani ukhuluma amanga sasimkhuze etshwaleni wake ngene esolweni uthi ngiyekele mina ngoba ngivela kayi-one uzongithola etshwaleni manje sikhuze etshwaleni ubani nalona mani ukhuluma amanga sasimkhuze etshwaleni wake ngene esolweni uthi ngiyekele mina ngoba ngivela kayi-one uzongithola etshwaleni manje sikhuze etshwaleni Ubani nalona mani udlala kamandi kanjena Dlala 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 khona Ubani nalona mani udlala kamandi kanjena Dlala khona Ubani nalona mani udlala kamandi kanjena Dlala 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 khona Ubani nalona mani udlala kamandi kanjena Manje ngibuyile wozoshaya u-reverse Ngale phuzweni uzokwazi ugibela Imaraba ngayiroka ndide qala ekuphileni Abantwana basiphele wozocharja ngemeta Kucwebe ndawo yonke ndingujoji zamdela Uphoza le-hate ngithi suka westefe Simashula yini uzongithola kaphumzi Uzongithola kababi manzi shila kanomzi kani Bani nalona mani ukhuluma amanga Sasimkhuze etshwaleni wabengena esolweni Uthi ngiyekele mina ngoba ngivela kayi-one Uzongithola etshwaleni manje sikhuze etshwaleni Ubani nalona mani ukhuluma amanga Sasimkhuze etshwaleni wabengena esolweni Uthi ngiyekele mina ngoba ngivela kayi-one Uzongithola etshwaleni manje sikhuze etshwaleni Ubani nalona mani udlala kamandi kanjena Dlala 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 khosa Ubani nalona mani udlala kamandi kanjena Dlala khosa Bani nalona mani udlala kamandi kanjena Dlala 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 khosa Ubani nalona mani udlala kamandi kanjena Dlala kamandi kanjena Stay with him.